PraiseZion.com.
Hallelujah.
Okorobịa dị mma, ọmaka nsibi ụwa. I am that I am, there is no one like you, Papa. My great provider, Jesus, oh my redeemer. Alpha Omega, there is no one like you, Chimo.
Ime nsogbuwe, ọkwa gị ka ndị akpọnụ. Ime mkpagbuwe, ọkwa gị ka ndị akọsara. Ebe ku edike, chi na sekpere.
PraiseZion.com.